EMB Records.
Prince Inda. Nabati tena.
Mrs.
Adiamo.
Are you coming home, babe, to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto mama shiri. Halungin na ne mama o. Kuichenge nyo kongo chunga. Mama, maybe biritengi mama, mana kaka nuniki, kino kaka nusingi, mana kaka nuniki, kino kaka nusingi.
Benyatika ocha, binge na juai. Teramos mama, you know what you mean to me.
Anadwana mi assurance, era mabungi kikombo, era ni yonge wasi wasi, era maungi mikosi mama, ninye nadwa ritala, usiye. Ritikwe na chunya wendo.
Masheri, biritengi mana mama. My baby, nakupenda mana mama.
Suti biriko na mama.
Vyambo,
mivile kona wama.
Vyambo, vyambo mama.
Wanita vitu hivi. Kama nataka anga ta fine girl.
Adiamo.